sound.
Let's on the beat.
Nze agabingi bindabe museno nga nemirembe jabula. Eze ndwadde zinnumye banange nga neddagala lyalemwa. Abazadde bageza kokunyamba nga nabo bwavu bwabalya. Nokusoma kwange kuyiya ne mukama nakola naye mukama. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbene no jempitamu. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbene no jempitamu. Esosi njiji zenda bimu masu jindaga, ebi wonfu nebiko bininze mulugendo. Ninesubi Yesu kubanga mbi wangula, kubanga nchimanyi ti mukama uli, teri uchikule matulimba. Mukama, omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbede no jempitamu. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbele no jempitamu. Sesiri na manyi galwana, yegweo mulwanyi wentalo. Siri na mukumi, yegwa fande wange. Otadulu yimba muze, nebibadde byangu. Gabadde magezi go na manyi go mukama, zenemba nokukiriza. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbele no jempitamu. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbele no jempitamu. Abantu abasekanga ne batujereganga, bomutonzi wa mwaliwa bwe twali tubonabona. Unaku wenzi bwenyo entalo zonwani de nyingi, na Yesu munange chizude osobola. Nkukwasizo musumba ne mami wafe ne mikwano jawe, obateke ko bukumi. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbele no jempitamu. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbele no jempitamu. Kwasa mchala wange na bana bafe ne mikwano jafe, obateke ko hukumi. Abazadde bafe mikwano jabwe, abaweereza b'ekkanisa mwena, abateke ko hukumi. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbede no jempitamu. Omanyi mukama, omanyi Yesu, zemanyi choli nange mbede no jempitamu.